Oh na na na. Oh na 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 na. Yeah. Oh na na na. Oh na. Moko sweet like a cocoa. Tamu sana. Sweet like a soup. I'm going to die. Kwenye niwi sijiwezi nimezama. Mikorazon, my baby banana. Penzi hulifichi kama ni sindano itachoma. Misi ambiliki hata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyoba. Penzi wangu nishike sije nikava. Kama vua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Atenu sinipege kinuchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena sinipege kiducho.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Oh, na na na. Oh, na na.
Oh, 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 oh.
Nikuleze, my darling. Na tukichoka tukalale. Wanasema hatare. Lakini mimi nimekubali. Kileleni ndo pale. Basi tufike sare sare. Shika ndizi mshae. Nikuvue kama kambale. Vile hapo mui wakiri kumadui. Hao nafiki watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu unashituka moyo. Oh, penzi wangu nishike nsije nikava. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Atenu sinipege kinuchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena sinipege kiducho.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Oh la la la.
Oh, oh, oh.
Oh la 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 la. Oh la la.